Islamia.com.
Rocks done. Iliwe, Iliwe, Iliwe. Fuck up with the D.
Sembeni nali bechuma ushonga nikonde. Akani pesa na kansa ushonga vindeli. Kati mendeo yanga yatioka unga nkaletane. I just wanna know. She kondi jibwela na kondisheni. Sembeneze trakti nai ushonga nikonde. Baka kukula bandilanga mchifungo nga vivele. Sembeneze mukoma ushonga nkaletane. I just wanna know. Chikondi chibwela na kondisheni.
Chikondi chifali kashua mras. Sembeneze kisebotine ushonga nifule. Chikondi, chikondi. Chikopo poko chifali kashua mras.
Ilibwe, ilibwe.
Chikondi chifali kashua mras.
Leka kwe tuje question. Lower, lower. Noti chikazimveka monga ni impwa. Chikondi chizimveka monga big by two. Nikazimvela monga na jazima ya beef stew. Noti ukachoka popa nyumba. Inekuno nishimutima wa vimba. I just want to be sure. Yeah. Sinifuno kufutisa. Ndawa ni maziziba. Ni makwenda kuhipa. So, ukanipeza na show. Kwa sima pizi chabe. Uma nikanipisa. Sometimes ni vindu vya umachita. Vevi maonesa chabe monga sunikonda.
Sambani nani vechuma ushonga nikonde. Makani peza na kansa ushonga vindeli. Kati mendeo yanga yatioka unga nkaletane. I just wanna know. Chikondi jibwela na kondisheni.
Sembeneze trakti nai ushonga nikonde. Baka kukula bandilanga mchifungo kwa vivele. Sembeneze mukoma ushonga nkaletane. I just wanna know. Chikondi jibwela na kondisheni.
Ilibwe, ilibwe.
Chikondi chifali kashua mras.
Leka kwe tuje question. Ilibwe, ilibwe.
Chikondi, chifali kashua mras.
Leka kwe tuje question.